oversize. Aha. 24.
Monday to Friday niko busy sakado. Nikisha pata cheki sasa tuna blow. Wana bonga sana bo this unique love. Wana jita Mr. Perfect cheki bado wana snow. Katoto kako fine kako vera vera. Kakipitaga mwendo yake pera pera. Amenishika daily ndani ya dera. We wani mapiza. Kakando we mpango wakando. Nikiwa ndani usibishe mlango. Nikiwa offense itajibando. Labda tayari mwenzio nina mipango. Show me girl, show me what's that. Do me girl, do me like that. Give me girl, girl I like that. Napendo unavyo nipo kwanza nikishika that. Aisha, fanya kama wainama. Aisha, fanya kama wachisama. Aisha, fanya kama wainuka baby. Mbona mimi wachizisha. Aisha, fanya kama wainama. Aisha, fanya kama wachutama. Aisha, fanya kama wainuka baby. Dali. Hiyo hago navo izungusha. Roho yangu nairusha. Girl you just what I need. Baby, umeiva kama embe. Una meza mara moja kama tembe. Una kata hayo maji kama wembe. Ile na kulima mindo jembe. Baby, lately I've been feeling okay since you came my way. Aisha, don't stop hapo lipo nshika nasikia piti. Yani love you romantic. Wewe kwangu fantastic. Univute yani magnetic. Napo dance yani bombastic. Ooh yeah. Aisha, fanya kama wainama. Aisha, fanya kama wachitama. Aisha, fanya kama wainuka baby. Mbona mimi wachizisha.
Aisha, fanya kama wainama. Aisha, fanya kama wachutama. Aisha, fanya kama wainuka baby. Dali.
Katoto kako fine kako vera vera. Kakipitaga mwendo yake pera pera. Kamenishika daily ndani ya dera.
Aisha, fanya kama wa inuka baby.
Darling.